Ashama Arkafune da wattotaf dagge fatota sagale America akamoltan sagale na America sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi diddami lama diddami shani soddomi to koratti television an Ethio Satin kallatti dan magala Washington DC studio shantami sadafarra esni darba guyanarra robi mudde to ko barakuma lama diddami to ko akalako sa Ethiopia timmo sada sadiddami lama barakuma lama fi kuda afur qoppi kenya harra ke satti gabasale imota addadarati tiye fatan qamna odut dursa odu kana sini di situ tujuh beorati garis tersin dewas
kamoltan urdurto takenya odu namaf qamnu kuno itana wumich ministera Ethiopia demeqa mekonni fikitisani kan China Wang Yi har amariyachu antu tawdu finfinne ke setibse kenni jiru demeqana kajirani tidawonnan ministericha inna Ethiopian rakko ke sejirtu yotaw kunis kamundisu degersa polamenta siyasa cimaf harion tersimo biyo telamangiddu jirachu sati jiran Wang Yi kajirani tibiyemichu katate China hala Ethiopia ke sejirtu tidenyan rudufa kajirtu yotaw ibba humnota ala danda siyasa sani immoti ke Ethiopia ratte fe uyalan nimur mitijedan jechuudan dubima ministry imala ambassador Dina Mufti VOF ifsaniru Wang Ethiopia kadawatan atattaman Ethiopia gadisa ba jechuun radedde bin wamichi darba inna jirut jechuudan ambassador Redwan Hussein fuula Twitter isan rat barresani kun mormi ballada jedan lola ka ba Ethiopia ke sattegege samu nonni ala Garibab Saif Degeru jechuudan TPLF ifmotumman Ethiopia radedde bin himachun sani niyada tamaje da Kennedy Abata tinfinnerra Ethiopian waran shenan no lehdu harka TPLF jala wala bomsa jiraachu be existe ministeri tajajele communication imotumma legesatullu television aratif sakennani nakajalanitti magalale intersi mota antanakka gashana kale somnoti Ethiopian to atamaniru akka ministeri tajajanit magalale kanakka shawarobit molale mazazo worrelu gannate fichofsuf aseta humnoti Ethiopian devisani qabamaniru jeran dubbi man TPLF ketacho radda yagga twitter irratti barreisani Jadi humna ibsa takaze humno Ethiopian bombin halela Musa kan ibsani yoto corporationin humna ibsa Ethiopian mo himanna kan har haludan odun sun kan kijibati je ijraj chun malaska chomha gabasera konkolatan gargar safian afur makale senu sani sagantanya ta adunya no fir sejechur andu bima to kumamotu mota Stephen Dujarric ifsakennanin beks saniru angammat konkolatan ifeum sa ipato kofshantama ol gamaska senan yoto WFP guya guya tredi ummata milione shani istu qalama gutu fojeta jirajan akuma bekam dandin kara tigrage sumartinu sababa woltbu insan senun walin danda amnef jeto kof bodatar kifate jirajaniru nanno amara kesa sagantanya ta adunya Tasif magalale kombolcha ke sakanne injiran namoto kuma ibato koftor bandarbe degir sakanne injira jiyato ko kesat magalale kana fraf singer garsa kenemunsa isajal qabati WFP michonisa torbanne nitanan kes namoto kuma ibafrif kuma shantama oltanif gargarsa ittingawuf jiru Mian metric toni kuma jatami torba ol kaba Ethiopia ke sakabachu sakabeksi se WFP kunis ummata miliona sadif tuqa torbanya chisuf gata us garu sababa hankena bobaaf dandin abamuf dakqabu indandenye jechun dubbeman tokuma motumota Stephen Dujarric ifsanijran Abi media hawasa guddichi Twitter wal waransa su kanne sa wagga to ko ulture ke satlo la ofa ka jiru gareri pelola tigray namota qeqan account isani uguru sa Ethiopian comedy site jirti jechuudan dubbintun motuma kibta takalesa dubbataniru motuma mumicha ministera abiyif TPLF kidut walit bu insa uma me beksisuf garey laman media hawasa dargara musani falminge ge famaju nimul isa jiran dubbintun wajru mumicha ministera billane siyum ifsatuta oduf kennanin Twitter sagale degertota Ethiopia kannen dararaf kijiba TPLF ilalchi sehu banno kennan ukam surat fulle fatajenne amanuf sababa qamna jiran kanas Twitter waltare demokrasi abulina dadda akuma degertota TPLF giddu sani senan aba kana giddu senera jenne kan amannu ta'u gara imammata kan aba Twitter if ibsene rajadan bilanen bodarras agence France Presse ifsa kennanin komesirna Twitter if ergine rajadaniru kan wal waransa sana ke sat abiyin deggertu biyihulla ertra nan wal waransa sana ilaljise mari Ethiopia af motuma ertra qattile san rat mariyatan kan gabas New Africa Institute deram of director asa olana simon tasfa mariamin le twitter isa uguru kome dhiyeessite jirti. Sagaleen deeggartoota Itoophiyaan kam akka ugurame garuu beellaneen hin ibsine. Simoon gabaasaalee kijiba ta'an dura dhaabbachuuf qorannaan ni geggeessuuf gabaasaalee madaalasaa eege dhiyeessuusaaf galatatu ta'aaf jechuudhaan dubbii himaan mootummaa Eertiraa Yemaanaa Gabramasqal Tuwiitarii irratti barreessaniiru. Ugurri Tuwiitar raawwate kun sirrii waan hin ta'iniif qorannaa hatattamaallee barbaada jedhanii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Naayijeeriyaan baateen koronaa keessa qorannaa walitti qabdeen vaayirasii koronaa haaraa omikiroon jedhu ka jalqabaa Afrikaan 77 darbe beeksisuu ishee dura kan argite ta'uu Instituutiin Fayyaa Uummataa akka biyyattii har'a beeksisee jira. Hayyoonni saayinsii Afrikaa kibbaa vaayirasii kana arguu erga gabaasanii booda biyyoonni 20 ta'an ugura imalaa kaa'uun isaanii beekamee jira. Vaayirasiin omikiroon imaltoota Afrikaa kibbaarraa deebi'an lamarratti argamu waltaan to'annoof ittisa dhukkuboota Naayijeeriyaa ibsa kenneen beeksisee jira. Vaayirasiin kun garuu namoonni Naayijeeriyaa utuu hin seeniin durallee argamuusaa gabaaseera. Vaayirasiin haaraan kun akkaan daddarbuusaa namoota akkaan dhukkubsuusaaf talaallii argame danquusaa laalchisee wanti beekame jiraachuusaa aangawoonni eegumsa fayyaa shakkii qabaachuu isaanii ibsaniiru. Naayijeeriyaa keessaa oduun vaayirasii omikiroon ka jaarmiyaan fayyaa addunyaa balaa hamaa qabaachuusaa akeekkachiise weerara COVID-19 ka biroo kaasuu mala yaadduu jedhu dhaqqabsiiseera. Ministeeronni Haajaa Alaaneetoo erga Raashaan haleellaa Yukireen irratti raawwattuuf michummaa isaanii mul'isanii booda roobii har'aa ministeerri Haajaa Alaa Antoonii Bilinkan gitoota isaanii biyyoota lamaanii waliin adda addaan marii akka geggeessan karoorfamu Yuunaayitid Isteetsi mirkaneessitee jirti. Mariin ministeera Haajaa Alaa Yukireen Dimitiro Kuleebaaf ministeera Haajaa Alaa Raashaa Sergey Lavrov waliin geggeessamu Stookholm Suwiidin keessatti kamisa borii kan geggeeffamu walga'ii ministeerotaa kan dhaaba nageenyaaf walta'iinsa Awurooppaa keessaa wal cina kan geggeessamu ta'uu aangawoonni ministirii dhimma alaa beeksisanii jiru. Kuleebaan roobii kaneessaa Raashaa ofirraa ittisuuf ugura dinagdee qopheessuu dabalatee deeggarsi waraanaa Yukireeniif kennamu akka guddatu Neetoof waamicha dabarsaniiru. Raashaa fi Yukireen lamaanuu guyyoota dhiyoo waraana daangaa irratti kuufatte jechuun inni tokko isa kaan himataa jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanu ceena nu wajjiniin tura. Guyyaan har'aa muddee tokko ji'a dhumaa isa bara 2021ti. Guyyaan kun addunyaa irratti guyyaa dhibee HIV/AIDS itti yaadatamee ooludha. Guyyaa kana ilaalchise gabaasa qophaa'e jaallanneen akka itti aanutti qopheessiteetti.
Addunyaa irratti uummanni miliyoona 38 ta'u vaayirasii HIV waliin jiraata. Erga vaayirasiin kun jiraachuun bara 1984 barame as uummata miliyoona 36 caalaan sababa HIV/AIDS fi dhukkuboota sanatti hidhata qabaniin dhumaniiru. Kan yeroo dheeraaf waa'ee vaayirasii HIV qoratanii fi London ka jiru yuunivarsiitii Queen Mary jedhamutti Profeesara ka ta'an Dr. Chloe Orkin akka jedhanitti.
The state of affairs globally is very much a situation of the haves and the have-nots. For those people who live in places where
dhimmichi sadarkaa addunyaatti waa'ee qabeenya qabaachuu fi qabeenya dhabuuti. Namoonni naannoo wal'aansi tolaan hin laatamne keessa jiraatan yookaan wal'aansi kennamu isuma durii ta'e keessatti akkasumas wal'aansa waliin walqabatee rakkataa jiran haala gaarii keessan jiran. Wal'aansaan alatti immoo vaayirasiin HIV namoota kan ajjeesu ta'uunsaa itti fufaa jedhan. Hayyoonni akka jedhanitti wal'aansa fayyaa quubsaa ta'e namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan akka nama biraatti hin dabarsineef ittisa. Addunyaa irratti namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan keessaa harka 50 kanneen caalan dubartoota. Kana malees dubartoonni miliyoona 1.3 ta'an kanneen vaayirasii kana waliin jiraatan ni ulfaa'u jedhan hayyoonni. Wal'aansi fayyaa quubsaan vaayirasiin HIV haadha irraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti akka hin dabarre ittisa. Dr. Orkin London irraa addunyaa irratti wal'aansa fayyaa vaayirasii HIV godhamu kan yeroo dheeraa tursu argachuuf yaalii ta'u hoogganu. Kunis bifa tallaaliin ji'a 2 lamaan kan waraannatan jedhan.
Where I live, it could amount to 6 treatment days a year for someone with HIV. And that's very different from having to take 365 days a year.
Qorattoonni United States namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii fi qaami isaanii dawaa malee vaayirasichi ofirraa ittisuu danda'e attamitti fayyisuun akka danda'amu qorataa jiru. Dr. Bruce Walker, Boston irraa doktora tajaajila eegumsa fayyaa fi hayyuu saayinsiiti. Namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan waggoota 40 qoratan.
Some people are able to keep HIV in check with their own immune systems, and that really set us off in the direction of trying to understand how that was.
Namoonni hangi tokko vaayirasiin HIV qaama isaanii keessa jiru humna qaama isaanii dhukkuba ofirraa ittisuu qabuun ilaalu. Kun ta'uun immoo akkamitti akka danda'e baruuf yaalii goonuuf kallattii nuu kennee jedhan. Vaayirasii HIV waliin kan jiraatan Lauren Wulenberg bara 1992 vaayirasiin kun qaama isaanii keessa jiraachuu baran garuu mallattoo agarsiisan tokko iyyuu hin qaban.
29 and a half years I have never needed to take HIV medications. I'm humbled. I'm grateful.
Waggaa 29 walakkaa keessatti dawaa farra vaayirasii HIV ta'e fudhadheen beeku kunaanaaf waanan yaadeen oli galanni koo guddaadha jedhan. Dr. Walkeriif waahiloonni isaanii kanneen Institiyuutii Raagun keessa namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan kana gaaf tokko guutummaatti fayyisuun ni danda'amaa jedhu.
Our goal is to train their immune system to develop this kind of super function that we see in
nama vaayirasii HIV waliin jiraatu tokko waggoota dheeraaf wal'aansarra akka turu goona. Kaayyoon keenya caasaa qaamni isaa dhukkuboota ofirraa ittisuuf qabu caalaatti jajjabeessuun hojii namoota muraasa keessatti hojjetu kana akka gaggeessuuf leenjifna. Kunis daariqa yookaan infekshinii vaayirasiin HIV fidu akka fayyan yookaan yoo xiqqaate vaayirasichi to'annaa jala oolee dhukkuba tokko iyyuu nama sanatti akka hin finne gochuudha. Gama kaaniin immoo vaayirasichi sadarkaa xiqqaarra waan jiruuf jecha nama biraatti akka hin dabarsine gochuudha jedhaniiru. Guyyaan eessi addunyaa innarraa vaayirasiin HIV amma iyyuu akka hin dhabamin jiru nu agarsiisa. Yeroo maallaqni ramadamuu fi qiyyaafanni jiru weerara vaayirasii COVID-19 irra jiru kanatti vaayirasii HIV qoratamanii ilaalamuu fi yaaliin gaggeeffamus jeeqamuun qorannaa ogeessonni addaa waa'ee HIV irratti gaggeessanii fi kanneen dhukkuba eessii waliin jiraatan yaaddessaa jira.
Paartilee mormitoota Itoophiyaa keessatti galmaa'anii socho'aa jiran keessaa tokko kan ta'e paartiin dimokiraatawaa Booroo hoggantoonni isaa fi miseensonni isaa gara adda waraanaatti duulaa jiraachuu isaanii dubbata. Mootummaan naannoo Beenshaangulis tarkaanfii paartichi fudhate jajeera. Naakoor Malkaa gabaasa taanuu qaba dhimma kanarratti.
Itti gaafatamaan dhimma siyaasaa paartii dimokiraatawaa Booroo obbo Yohaannis Tasammaa koreen hojii raawwachiistuu paartii isaanii mari'atee murtoowwan dabarse keessaa geggeessitootni, miseensotnii fi deeggartootni paartichaa dirree lolaatti argamuudhaan akka waraana irratti hirmaatan murteessuudha kan isaan dubbatan. Murtoo kana hordofuudhaan isaan humtuu dirree lolaa Matakkal irratti argamuu dubbatanii jiru.
Ahun Beenishaangul Gumuz Gimbaar Matakkal. Akkaawwi noo mugganyoo.
Amma dirree lolaa Beenishaangul Gumuz naannoo Matakkalitti argama. Birmadummaa biyyaaf naannoo keenya irratti rakkoo ga'uuf malu ittisuu fi waamicha mootummaan dhiyeessee labsii yeroo ariifachiisaa labseen duularra jira. Paartiin keenyas waamicha mootummaa kana dhaga'uudhaan geggeessitootni, deeggartootnii fi miseensotni paartii dimokiraatawaa Booroo akka duula kanarratti hirmaatan waamicha taasifneef jirra. Jechuun kan ibsan murtee paartiin isaanii dabarse kanneen biroo ilaalchisees itti gaafatamticha akkas jedhu.
Akka jechuun itti dhabduqu.
Warri dirree lolaa dhaquu hin dandeenye naannoo isaanii akka eegan ኦምሻሌ አከሰሳበኒፊ ማቲ ወንዱ ለከነረቴር ማተኒፍ ደግሳ ከጉደን ከሙርቶን ደርቤ ጀቹን ከኒፍሰን ፓርቲን ዲሞክራታዋ ቦሮ መጋላ ሱሳ ከይሰቲ መሪድ እንገደታይሴን ሙርቶወን ከነነራዋንጌ ጀቹን ከንሳኒፍሰን ጉርሙሌይሳን ኤርገምቶታ አደብሊ ሰባሳው መተትግራይ አቡት ጀቹዳን ዋመኒፊ ናንንቸ ከይሰቲ ሄደቹዳን ሶቾኒን ለሚሌ ነጋሂዱረት ሐሌላን ራወተሙ ወልቀበቴ ትጀዱ
እዚው ሳይላይን እንደርስ ያስገደደለ
ወንቲ አከሙርቶ ከነረገኙ ሉረንዴስሴ ወጎተ ሰቲፍ ወለካደር ባንክ ይሰቲ ሄደቶትኒ ጉሙዚ ፊሸኔ አጄቻ ጅሙላፊ ሳምቺግጌ ሰኒን ሄዱንዶኒ ከንኩመድ ይባል ለካማንሞ ቄሳኒ ራቡቃኒ ጅሩ አምስ ገመ ሱዳኒን ሐሌላ ራወቹ ዳፍ ገሬን ራያ ኢትሰብኒ ሻንጉልጀቹ ነው ፏሙ ሄደቶተ ጉሙዝ ወጀን ተውዳን ተታፊ ጎዳ ጅሩ ኡመቲች ያዶ ጅራቹ ጠቡ ቄሰጅራ ከናፉ ምኖተ ነገይ ጉምሳ ሞቱ ማጭነይ ሪውዳን ሚሴንሶተ ጊግስቶታፊ ዲግርቶትኒ ኬኛ አካ አከድሬሎላ ደቁን ኤርማተን ከምቦርቴስኔ ጀቹን ከኒፍሰን ኦቦ ዮሐንስ ሞቱማ ፋ ነገር አገሩማ ቀባንዱሌ ብርመዱማ ቢያ ኤክስ ሱፊ ከንዱሉ ጀቹን ሲፍሰን ይጭሩ ኢትካፍተማን ቢሮ ዲሞተ ኮሙኒኬሽኒ ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ መለሰበየ ነገመይ ሳኒቲን ሙርቶን ፓርቲ ዲሞክራታዋ ቦሮ ከንጀጀቤ ፈሙ ጀቹን ዱበተን ይጭሩ
አንድ አገር ነው ያለን አንድ ህዝብ ነው ያለን
ቢየቱኩ ቀምና ኡመቱኩ ቀምና ገራገሩማ ንያዳጅራቹ መላ የሮቲ ፓርቲ ሲያሳ ከነሰነ ጀንዊቲ ዶሊ ገመሰባይ ማሌ ቢዮት ሊጣፊ ከነምብሮን ሙትበን ሚጅራ ከና ቢየቲራ ቆለቹዳፍ ገራገሩማ ያዳ የሮዳፍ ቱርሱን ፓርቲን ዲሞክራታዋ ቦሮ ሙርቶ ከነረገው ንሳ ዋንጀጀቤ ፈሙዳ ጀቹን ከኒፍሰን ኦቦ መለሰን ተደበሉዳንስ ጌጌስቶትኒ ሚሴሶትኒ ድግርቶትኒ ፓርትሌ ከነምብሮ ዶለ ከነራ አከቆደተን ኤርጋ ደበርሰን ይጅሩ ከናንድረስ ፓርትሌን ሀቃዋሱማፍ ለሚወን ኢትዮጵያ ኢዜማፊ ወራክሰ ቢያሊሳው መታ አማራ አብን ፍርመዱማ ቢያፍ ኒዱላ ጀቹን ጌጌስቶትኒ ሳኒ ድሬሎላት ቦቦኒ ሳኒ ያደተማ ፓርትሌን ከናንድረ ከራነጋን ቀብሳው ቦርዲስ ለነው ቢያሊሳ ኢትዮጵያራ እየማ አርገተን ጉኔን አመሞ ቢየቲን ሁምኖተ ሽሮኬስቶ ተጀቹ ዋንቱፋና ወራነጌ ጌስቱ ደገሩ ረደርቤ ፋነዱሉ ኢሳኒ ላትሴ ያደ ቦርድቻ ቀበኔ ዴቢው ዳፍኒ ያላ ጉርሙሌን ፓርቲ ዲሞክራታ ቦሮፍ ሞቱማን ሂመና ረት ዴሱ ጎቸጨ ደሚፍ ረድ ዴቪድ አንከናንድረ ሃላቱ ረኒጅሩ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ኦርቶ ተከኛ አመሞ ገረገባ ተከኛ አዳቲ ጨና እታኔ ዲያተከ ወልዳኖ ጌሶ ተፈያ ኦሮሞ ኢዲሌ አዱኛ ወልጋይ አፍራፋ ኢሳይራቲ ገርጋርሳ ሐዋሳ ቢያቲፍ ታሲ ሱፊ ሆጂ ቡልቺን ሰምኒሶታ ወጅኒን ኦጀቻ ጅሩራቲ ኢፍሰከኔር አለማዮ ቀና ኦገንቶታ ወልዲቻቲፊ ኢትጋፈተምቶታ ጃርሚያሌ ፈያ ሚኒሶታ አሶሲሴ ገባሳይታኑ ዲቆፔሴራ እትዲያዳ
ወልዳኖ ገዮ ተፈያ ኦሮሞ ካንሰደር ካዱኛ ዳበቡ አፍኖ ጀነ የሞተው ሐንቅነት ያጅለ ፈያ ሐዋሳ ኦሮሞ በየአላጅራቱ ፊ ከናኖ ኦሮሚያ ከየሰጅራቱ ጉቱፍ ከኑንዳይዳም ወልዳኖ ገዮ ተፈያ ኦሮሞ ሰርካ አዱኛ ቱንዳይኩን ወልዳ ሀኪሞተ ኦሮሚያ ወሊንቅንዶሙን ተጃጅለ ፈያ ፎየሱ ጨውምሰ ቴክኖሎጂ ኦጉማራት ጥየፈቹን ሆጅቻ ከጅሩ በኪዘን ድራታን ወልዳው ገዮ ተፈያ ኦሮሞ ከሰርካ አዱኛ ዶክተር አባሻ ሞሌንጮ ወልገይ ሁንዴ ፈማ ወልድቻ ወጋ አፍራፋላችሁን አከዱበተንቲ ካዮን ወልገይ ከና ሆጂሌ ወጋር ቢሆጂተም ሚሴን ሰታፊ አብሌ ወሊን ሆጂተን ይብጤሱን ከሮራ በራይት ያኑረቲ መሪያቹ ደጀደን
ወንተን ጎነ ከሳ ተኮ በርን ገዳ ኤገ ወልገይ አከና ጎነኔ አስማል ወጀቻ ቱረከጀኑ ሚሴን ሰተከናፊ ነሞተ ወጂ ሆጀኑ ዳብሌ ወሊን ሆጀኑ ሚዲያሌ ወሊን ሆጀኑ ከነ ወጀኔ በረካነ ጀኔ ቲምኔ ኤገ ሰምቦዳ ሞ ነሞን ወጂ ሆጀኔ ኩኒስ አኩማከን ኡጂሳኒ ኑፊፍሰኒ ጅሩ ሚኒሶታ ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ ራምዚ ካውንቲ ዲፍረንት ሚዲያስ ሐዋስኒ ኮሚኒቲ ኦሮሞ ሚኒሶታስ ኢሳአን ሁንዲኑ wan itti jira nutti mani jiru amma mo ega sun umate biyar rais namota kakena noji nojatan wandao gesitota hakimota oromia biro fayya kan oromia isani rais akan madagenne
waldano ge yeta fayya oromo kasarka dunya kun mallakatin hojjetu umata fi misensa dasarra kan argatu yemmotau misensoni waldicha hundu waldicha tayajila tola oltumma akakenna jiran dr abbasha mohimani jirum waldan kun hoji biyala tojetun alat biro fayya oromia walda hagimota oromia fi University of Tabiyati kurata ko walinta un tayajila akakenna jiran isimanirum
walda hakimota oromia wajin hojjanna yero corona dufisani mutanno asjiru duran yalille asijal kabame se 13 nitinamni alamuni sa sirajal kabame san experience sanasi share gochani turre yero motumanna no romeada strategy nama covid dibame kana basatus no walda hakimota oromia wajitawdan karora sambasafi turre gasanammo university oromia kudasadi kees hakimota jiranin waltahudan training first hand experience hands on experience kajamu kanwana kana wajino janna yero recha yero rakon gargara jirosi jarakanan walumano janna ummata kena tajajilu rat
waldao ge yutafaya oromo kasararka dunyati duratan dame minisota dr abdurrahman ibrahim qopin kun minisati kan qopayev hojilen waldecho jet heddo fi hawasni oromos ba inan wanas jiratu walgayi wagga kana asitu qopesine jiran
qopin heddo bareda ture wanne minisota erat duguma yero afrafa kadema jiru annual conference afrafa ra wanne minisota ta qopesine filen oge sifayan echun memberin iofa namni heddun minisota le jiradani e kana mo activity na dadda kan dalaga ma jiru as minisota erati last year 2020 rajan kamna wae covid erat heddo barsisana ture umata kesa gabuno mata le barsisana le ture e warra mozuma biya echun Minnesota Department of Health kerja dalam ini jalan ini akan biro faya agus faya Minnesota je cura. Isa wajiran partner tani isa login itu dah lagi jera. Akan county terkau kan semua ke biat regions kerja dalam sini Ramsey County wajin wajir agus faya di sana isa county isa login itu dah lagi jera. So activity itu nasi tak alewan jatuh isa suwajiran. Partner tani wan dah lagi jero vaksin ini itu umat ada lekan najera. I open is vaccine provider le wan dah ada semua sebab ini fajuran as Minnesota rat namun sejauh ini juga peserta profesi.
Kutabi ya Minnesota wajir faya umat Ramsey director hermana umat kantan Kim Closey walgei kan ratti kan rumatan yang mutau walgei kan ratti malifak kan rumatan akasinimu.
We've been working with IOPA with our community outreach and working to get information about.
Waldaa oge yetafayya oromo walin immota rukuba covid projecto ta video imma ulfa uratti barrefa mota diesufi daimman waggashani hanga kure to kojiran ratti fayyuma talali covid 19 ratto jicha jirajiran hojin waldaan kun dabile garagara walin hojicha jirus kanjeje befam akate dubbatan walge kan ratti biro fayya oromia fi waldaa hage mota oromia ra gama skype tin ergan kandarbe yemotaw ade obselu bos im hunde fama omisha oxygen hospitalena jot hundai ratti ifsegena nirum gabas sagale amerkaf alamayo kanna minneapolis minnesota
dawatto taw dagge fatto tagenya sagale america saganta fan romo galgal ke sa sala ma walakka jil kabe ga sa saditti teso ken satellite etio sat kana magadiratun wargachu dandesu voa ethiopia channel yokan nss etio sat virtual channel 57 degrees east rat la kofsa daka system virtual channel mo dawatto taw dagge fatto ethiopia airtrav jebutitif kuma jaf bala ma sodoma ka somalia tif kuma jaf bala ma sodomitok ከኬንያቲቭ ኩመጃፍ ዲብለማ ሶዶሚለም ኦርዶፍቶተ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ዲግደማ ፍሪፍ ኩመጃፍ ዲብለማ ሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውወቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ ኩመጃፍ ዲብለማ ዲግደሚ ሰገል
kanamales marsariti kenya VOA afan oromof follow one media wa summa kenya ka Facebooki, Twitteri, Instagrami, YouTube irattun argachu dandesu VOA
Such an investment tibi yotallita kesu mammo United States TV China China ni Africa kesati hojjacha jirani ilalchise gabasni qopai kanattane diyata mechakasa
akabektonni dinak defi jiratonni jiranitti mallakni biliyona heddun United States investment ti Africa irratti dangalafte lafarratti ammana mullatu Jirenya guyya guyya namota kesatti si bu'ansa guddamiti. Katrin Kiura lammile Kenya kumatama lakkawaman warren daldala mesha elektroniksi irratti bobba'an kesa namatok. Meshale China fi biyottallita kesatti omishaman rabsiti. Akka Kiura njettutti omishalen China daddafani gurguramu.
This first quality. Second quality to fifth quality. So it depends with what the customer is asking for. Because we will sell something that a customer
Kulkulina yokan quality tokofa. Kulkulina lamafa. Ama kulkulina shanafa tiji. One mameloni kenya gafatan urati murtaa. Bittafi gurgurtan. Nuan mameloni kenya barbadanu gurgur. Ampolishen ingi soddumayo jerani. Kamna. Kanshantamayo barbadanisi. Kamna. Jetti Katrin. Meshalin electronics is a campanon ni China, Africa kesati, ititiye fatanida. Akajiratto nijeran investment in akana, jirenya sani guya guya walin, wan waliti hidateda.
Nijiji ya bazo na tunaziana kwa maduka zinasoka chenye. Kisikia project za serikari, njizake tunaona zinaedesha na wachenye.
Omishni nusuki kiesati arginu heddu nisani kan China. Akada genyuti projekto ni motuma matani sani China adange gefamu. Amerikane investi go chajira tulle lafarrati wanti arginu hinjiru. American sanagote, American kanagote, wanjit amudage nyamale dachir ratar gahinjuf. Jeda Joseph Kamau. Akka scientist onni dinak dejeda nitti, Afrika huwa chudafi dorgommin akata loka modeli kabenya ojira olchu aboti kabenya biya alatu murtesada.
China has followed its money in. Whenever it's invested, unlike other lenders, it's actually followed its
China ni biyya qarshii itti dhangalaafte keessa qarshii isee hordofti. Injineeronni isaanii proojektii isaanii faana deemu. Ali amma hojjettoota biyya isaanii hirmaachisuutti deemu. Kan hojiin isaanii akka lafarratti mul'atu taasisee isa sana jedhan. Ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken dhiyeenya kana yemmuu biyyoottan Afrikaa sadii daawwatanii biyyi isaanii Ittu ba'aliki biyyoottan irrattin baayyisin ardi Afrikaa keessatti investi gochaa akka jirtu dubbataniiru. Waa horoon garagarummaan yookiin adda addummaan barbaachisaa akka ta'e dubbatu.
If you look in the overall picture of the debt stock, and by this I mean other types of debt beyond commercial, because China's mainly commercial debt. The West is still ahead in terms of
Yoo fakkii walii galaa kuusama idaa ilaalle idaa liqii daldalaatiin ala jechuu kooti chaayinaan harka caalaa idaa liqii daldalaa irratti hundoofte karaa doolaara lafarra socho'aa jiruun warri lixaa ammayyuu dursaa jiru yoo rakaalee akka IMF yookiin fandii maallaqa addunyaa waliigala rakaalee dhuunfaa fi walootiin yoo ilaallu ammayyuu warri lixaa iddoo qabaachuu isaaniitu mul'ata jedhani waa horoon. Walitti dhufeenya Afrikaa wajjin hin qabdu jabeessuudhaafi United States bara addeemaa jiru kana 2022 tti yaa'ii hoggantoota Afrikaa akka qindeessitu White House beeksiseera. Jedha gabaasni Victoria Amunga Nairobi irraa qopheessite. An Bafqaadu Morodaati.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata qophii keenya irratti yaada yoo qabaattan voaafaanoromoo.com nu ergaa qophii kana kan isinii karaa intarneetiin tamsaasaa turte Dhigistii Gammee piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53 nu wajjin turuu keessaniif isin galateeffacha amma qophii boriitiin walitti deebinutti fayyaa ta'a isiniin jedhu kan isin keessummeessaa ture Anbafqaadu Morodaati nagaatti.